Yeah. It is what it is, yeah. Let's get Aximani. Ni Adizo.
Westsidemusicblog.net.
We'll be dropping hit by hit. Another level.
Drift Mary Beats.
Muna kupushinga muziki na kulingi kanga kimba tu bati kwa uchivi na kulingi kan. Kaso miriki chia menguli na kimba kwa ucho kuhina kuya ya kumina akademban.
Zezala mwa muziki riteni vona kachenu seonani ni mafani. Sikomoki zevae za vavamu mwendi vaitu sisama chamu.
Kuruzi ana kimba maso ya kasa utuwa na kutropa rewind maso tutun. Ya menguna kimba maso ya mangana nga kuona kutropan ikanganan.
Oke za matapa liswe lizalila konokiwa ni wiki fela hape keri fela. Jipina za haonya ari na kufela kikuya kwile inge mwasifela.
Chalubinde ya menguna kimba maso wa kutuwa kupushinga wana kulia muhason. Mukuimba mwapana madivaisi keshi kulia chilangana shuwe no gazin.
Akikuli mwendi una nivumai ni wena sizoni ya hao ya taha mamei. Maadvise okia babuleri akuna yaziva mwendi baba tamali.
Step step music na eka chinja na mina wanakayo ya nakananga machinjan. Ngokimba ngatili maso ya mangana kwa uchi kutropa ya kukumina mongana.
Ipina waopela mibaswe livaliliza libele lafela wante waka kufiza. Abaka kufiza mukayo na makumfuni mafanta mukayo chani mapiza.
Ngotondele kufumisa na mavideo ngu na honu kutropa nangu kumina muotion. Awaweka nga wakapa na mashoti kati muka ponga na mapati after party.
Livele la fela mavideo kazusa makamela kuwena vatu wakatisa. Chwale ikava party after party video after video hit after hit.
Ngawo music nisepanga yaya na yewe muka tropa kuambaka na wakwayan. Ngo kupushinga mina kulombela ngo kulombela ngatuko uchebi ngo kupangan.
Anyway, mulimu kalaba lumula pele fila brioni kumusaba. Kona lika zeo swanela kuziva vona mama ngango faseva kuziva.
No pressing zumia so ya minga ukimanga tungo kulinyenga ngana yamin. 5 years ya mianga chinangu imbanga ukimba tu vili mbanga chinangu timban.
Rich K, limbo yoti za taha chwale sivila heli nekile bakuseha. Bunde wa hao bilimba wabitimba Fafulo ubu kiti inge timba.
No changing, no revenge. Music chishi mangenga wa boy disaging. Na kevola kakutumbuka stage and if you better hakuekta ize aging.
Baba ngata mwa music vatimile konowe na talenti mulimu ukufile. Zazileli muka yema first stage uka utu hande kufita ni boy disaging.
Drift Mary Beats.
Drift the producers blazing the beat on fire. Give it to them.
I'm a rich king, that's man yen. Adizo Adizo, man just nothing. Kalukangwa born, yo Mr. Ino Kilumaya Tijani. Mr. Kalengan, hands the drift Zambia. B waxing, triple checksing, G besting, Nepo TK, yes the boy. Vadating, no skaying, smacky boy gum, some sparksing, King Joyen, young Musan, another level. Another level, bona minini asia.
Alani fakulela mboma, eonja mbizo. Zig boy, Izon, agaja.
Anxious Entertainment. Music.